shankysupplier.com. Asimela, yo sé simela, asimela.
Mamen.
Yani wakati unanivimbia, uliza nisitompata. Hasa mwemwele mwemwele, hani mempata mapenzi tele. Tena kwa watu kunikandia, paka pressure nikapata mie. Hasa mwemwele mwemwele, hani mempata mapenzi tele. Eti yanatamani kurudi,
anaogopa,
ai wewe. Hata kutuma message,
anaogopa,
ai wewe. Eti yanatamani kurudi,
anaogopa,
ai wewe. Hata kutuma message,
anaogopa,
anaogopa, anaogopa, anaogopa. Eti anaogopa, anaogopa, anaogopa. Yani siyo moja tambile ikai, nilikupenda sikatai. Fano wa suti bila tai, nilikuita sweet ukanita dali. Wenye pesa umekulagai, umechoka usiku chai. Kumbe upo kimasilai. Eti yanatamani kurudi,
anaogopa,
ai wewe. Hata kutuma meseji,
anaogopa,
ai wewe. Eti yanatamani kurudi,
anaogopa,
ai wewe. Hata kutuma meseji,
anaogopa,
anaogopa, anaogopa, anaogopa. Eti anaogopa, anaogopa, anaogopa. Yani moyo hufuja kapakacha, sikizi na bisu kota bata. Tena sogi maja kuwasha, sina kutwala takataka. Kama mpira kwa samata, tukitembea kama mapacha. Yani wakati unanivimbia, uliza nisitompata. Hasa mwemwele mwemwele, hani mempata mapenzi tele. Tena kwa watu kunikandia, paka pressure nikapata mie. Hasa mwemwele mwemwele, hani mempata mapenzi tele. Kama ataki kucheza yuko pembeni, shauli yake,
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 shauli yake.
Kama kapoteza muda kakosa danga, shauli yake. Haya shauli yake,
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 shauli yake. Haya meneja mo, we baba Lusaidi, wapi Fizo, Busungu msomi, kibaba cha Mzenga na Leila shi. Dogo janta majanta na baba Minatia, we Mr. Babylon is the killer, killer. Watoto mtuola watoto wanankanka, we mwanangu mbai wai. I'm Mr. Machose, mwendesha bajaji mwaminifu mjini. We mameni, 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 mameni. Wewe, unawachinja waze wa stimu mchiani. Watoto Black Yami, watoto na uri asira Morogoro, Moro moja yeo.
Sao, sao.